Kenini, toto kaja, yuzi tisini, penzi lake miujiza kama jini. Giliwa high, badi ya kila, niko mede Mr. Mr. Bombella. Giliwa high, badi ya kila, niko mede Mr. Mr. Bombella.
Me call me call me Shakolea vilivyo Sito boy trusi pony You have got sweet love Lalilewesha kama wine Umefit in my heart Hauna mpinzani
Napiga chini Pisi kali ninayo nitake nini Totoka ja Yuzi tisini Penzi lake miujiza kama jini Yaliwa high Badi ya kila Neko mede Mr. Mr. Bombella Giliwa high, body a killer. They call me the Mr. Mr. Bombella.